Dunda.com.
Mama, mama, a chocolate. Nipende mimi wako wake nimesalinde, nipigwe ndumu sina pa kwenda. Uliniona wa nini? Akanitaka tisha mwenyewe, napewa matunzo ya kwake. Asa kwa nini nivuroge? Usijipikishe visimu nao, 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 nao. Wala mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelithika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao, 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 nao. Mini mezama, mini shazama. Mbali sto kwenda, mbali sto kwenda. Mini shapenda na niko benzini. Mini mezama, mini shazama. Mbali sto kwenda, mbali sto kwenda. Mini shapenda na niko benzini. Benzini.
Rangi nyekundu inawakilisha moyo. Kwenye mapengo libaki kibokoyo. Yako mapenzi ulinifunza uchoyo. Hasarara umizevi nikoloyo. Ie ni miaka mia, misiwezi kurudia. Kama unaisi natania, ndani utelezi umepota bamia.
Usijipikishe visimu nao, 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 nao. Wala mimi sikupendi nao, 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 nao. Nimelithika na wakwangu nao, 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 nao. Na wewe tafuta wakwako nao, nao.